amandla mawubona bakini. Uphendura mbo mawubona bakini. Yewe nuphendura mbo mawubona bakini.
Ngithi lomfanisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Lomfanisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Ayisuyeyisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Ayisuyeyisa,
lomfanisa,
uyeyisa, uthi urambo uyi first blood.
Ethelela lomfana bakwethu shopini ufoka shumla mashumla insizwa ngaphezulu. Ayikhona ba uthinta insizwa enkulu manje uthinta lapha nomtirimane madoda insizwa zaqokoza amafana amakhanda aqokoqoka bafana ngenhlula yazi yawela imalinga yathatha zonke iy'ndodo ngishoyena uphatha kahle unandisa
bonga mfokalanga kunini sibamba siphendula sikhima amadoda siphakame sithe athi kuphuka mtirimane makhala phandle emzini abathi khathi lasenzima athi danki hlabisa danki mthakajoyint abadanki ithokozisiwa abadabukile nabajabulile ukhosa ayiqedwa
ufikelwa amandla mawubona bakini. Yewe nufikelwa amandla mawubona bakini. Uphendura mbo mawubona bakini. Yewe nuphendura mbo mawubona bakini.
Ngithi lomfanisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Lomfanisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Ayisuyeyisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Ayisuyeyisa,
lomfanisa,
uyeyisa, uthi urambo uyi first blood.
Itinike namaphilisi akabhala ukuthi wamsuka lona wenza ngamabo ufuna uqhathaba. Ngithi mnikela amaphilisi akabhala ukuthi wamsuka lona wenza ngamabo ufuna uqhathaba.
Ngeza bakhande besungabaza bathula noma sebonke. Ngithi ngihlaba ngihlaba nayo Spirit Bang umfokanyembe. Yey wamfokanyembe. Ngithi ngiyabonga ngikhaya ukuthi ungibize ukuthi hayi wamfokanyembe ngithi sondela nga. Kuyadliwa lokhu. Yey wotila. Tila. Ngiyangishuna manje madodana nithi angithi zizo ngiyangishuna shuna.